jimmydunda.com.
Porsche City Music.
Balusa, balusa, balusa. A web five. A do not find you again. Wake him. Washing the empire. Usambata Loli Kwalio
Moyo unaimpenda naitwa nani unaimpenda? Moyo unaimtaka staili gani unaimtaka? Moyo unaimpenda wa mkoa gani unaimpenda? Moyo unaimtaka naitwa nani unaimtaka? Hebu nambie, 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 nambie. Nami nimjue, 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 nimjue. Basi nambie, 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 nambie. Nami nimjue, 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 nimjue. Moyo punguza tamaa, utanipoza bure. Punguza tamaa, utaniua bure. Moyo punguza tamaa, utaniponza bure. Leo nampenda huyu, kesho nampenda yule. Leo natoka na huyu, kesho natoka na yule. Leo namtaka huyu, kesho namtaka yule. Leo naumizwa na huyu, kesho naumizwa na yule. Unawapenda wasiokupenda, moyo kwa nini? Unawapenda wanokumiza, moyo kwa nini? Unawapenda wanokutenda, moyo kwa nini? Hivi kwanza kwa nini moyo umenituma kupenda moyo? Wagini chiti na umia moyo. Ebu sukuma kwa damu moyo. Utaniua na plesha moyo. Unapenda kutendi moyo. Hivi nani uko ndani ya moyo? Asije kuja kuiponza roho. Nikaenda down. Nambie, 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 nambie. Nami nimjue, 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 nimjue. Basi nambie, 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 nambie. Nami nimjue, 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 nimjue. Unambie, nambie, nambie, nambie. Nami nimjue, 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 nimjue. Basi nambie, 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 nambie. Nami nimjue, 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 nimjue.
Jimmydunda.com.
Some Byron D.